Alabiseko muyimbi wa mwomurundi omulala Yenze kasozi na atakwa bigambo Atoba n'okuyimba na kufuru umulimu Bomu sanyu saera balio wimioyo Kitone choku imba champa sandi mufumbo Songa nasoma nebalu wezo nzirina Naba wakizaba wakira binyimba Kwe mwasi masifunanga kuwera Kwe mapu mula mwe funiraba boza Jiru ajoro deo kuyie bilala Atoro alero jenzizo kwa nukula Kwe kalira uudire viendesi Wali wovu radobu kabi abantu Buli wempi daye mbozi ulirwa Wano mu Uganda nesezi dirira Iko siravia nebula ya chivundu Buno mbola devu situte nkundi Anti yesirimu amiga abantu Batencha anonya kuna bufumula Na yena chizula te wachali dagala Ulamu mkaka bino chazirina Berubalu mkute sente tezigasa Umavu ya ndikabi ngali tungwa buwanana Nana yomu kaku wa sirinja aligula Kato mkaka no umavu tugenda mutaka Banange tulabye yensene uoma Chemvanga mbobanga na umpagira Tulia kubia fesirimu atumira Wachi perekeleza nga tulimurugendo Zeruli ntwala nditebiweze Katonda waleto buzibu Wayagala tofetu kweo Bachi wadida ubutwana mozisa Nobusa mumbere ngeoma Katefena watufura bayala Eye mbere yetu zimbe mibiri Katanya mwenge na kunywa buaferi Kwa kukira na weweze mbebe Atova walakira ukuzala tuyali Eye mbere yeyasa abantu Atimu kujiri atu esisi wala Kubadu tianyo butuwa bubukamwe Ugenda anusango mwala nganyirira Na ye muli omunga mwesa ambawala Songa mubutu futu vika kumadu Elarwe tafu na mugambako Kati waba mulwade kwa mkwanye tomanyi Gemele ojita weba tolako Uro fute na wako usizeo Adena mwandu gole kanganyirira Baba mkambala dukire yejinja Watukeo na mumeta balala Uwe masaka ya tukira mkambala Laba na mwandu wabu kakatunga Chemba ngamba zesijate bimyula Kubane wovita sirimu akumira Mpa watalika wafena tukwao Zeruli ntwala nitebiwezi Okumanya sirimu ya leto vizibu Ye wali kuboli akweta anga kufa Boze vye mikwano fena tuviveko Na yewe tuvileka insene tubowa Umami omufumbo bowe kuminyo Mchala ulo alinovaro liola kazitu Uveche dago icha fichikamwe Uoli kwanile ya buka katunga Gadeno mchala ulo sabaliga Upeji ukirizanga mkwanya kalina Labo muru agendo kuwasa Okasotia muno goleta Wada inachuma tusoka kupima Oyo goleta murwade mvundu Nyamo mchala wakuma bufumbo Okasotia umami anakuwasa Okuja kwa mchala ngotebi akaluru Laba nyabo fumbidwe dambo Simba ngamba zesichadia bimiola Mubane wovida sirimu akumira Munde kendiri debi achivye ndireka Kaleru lingwala nditebi wezi Nganya sirimu yaleta obuzibu Siroza yalizula ddagala Ngenda nentula mu nyumba obwomu Nenepima munda benga ngenda Namwera nkimanyi gwe mulimu Buli kaseera okwewunaganya Oboge jjanga nzo yinza okuguma Naye byobogera bikusula emmimi Abamu bagamba gyosooka kugejja Bw'ovaawo n'ofuuka omukalu Ati bw'okogga nabwera musango Ne bakuyeya munnaffe agenda Oba sirimu taliko ddagala Mwamanya mutya makubo mwayitira Abantu baffe bangi abatufudde Nga tulimu ebyo ebyokwewukuusa Eyandirwadde ne tunoonya eddagala Olugira luti nti alwadde ekigambo Omuzannyi waffe Moses Luswata Lyali ddogo eriwedde emirimu Naye ffe mu kifo ky'okunoonya avumula Twadda ngeri nti alwadde kaviira Kati kyendabye tufuuke bajasi Tudde mu lutalo nga tukutte ennwanyi Tweweeyo gwe linoga yavaawo Abasigadde tusonge busonzi Kuba tetulina wakuddukiranga Ono sirimu atumazeeko eddembe Ayi katonda waleta obuzibu Wamma wayagala fenna tukwewo N'amawanga gaffe ugaze emabega Kuba okwezimba kiraba kizibu nnyo Labira ku bye tukola mu Uganda ennamba Tewali ggezi lya kwetabulula Buli omu kyakwata yeetebagira Uganda yatu efuuse matongo Oli omupangisa bw'ate bazimbe Najjukira nti sirimu amulesa Owaffa mu bw'alwala essujja Akeera nkya kunoonya agigula Ngale n'omulala bw'ateeba okugula Najjukira nti sirimu amumira Ebadde ffaamu ennungi obulala Kati laba bw'efuuse ekibira N'omuntu bulamu nabwo bwaggwaawo Buli muntu yafuuka ekisolo Oli nnaggagga eyazimba emizigo Naye kati takyesimbwako Oba ennyumba ebadde ku kasanvu Asaba mulamba omwezi ogujja Nalaba n'ow'ettima eyewasana gy'embeera Yagoba akaye ku nju ng'apookya Tenju yange nazimba y'abalamu Walwadde sirimu genda awalala Buliriza kaye n'abisiba Abisitudde abikubyeyo erukuli Bwe waayita ennaku kaye ne lutwala N'atuleka mu bulumi bwa kitalo naye kaye munnaffe watuleka mangu nnyo Kasita ffenna gye tugenda okujja katusabe ng'essaala ne mukama ng'ayamba Tusisinkana omulundi omulala n'oyo amyuse yakugoba ng'okookya Akimanye byansi byakuleka kyenva ng'amba sitatya bimyula Oba ne mubira sirimu akumira Baawo ataligenda naawe ky'ogenda Nze luli ntwala ndidde ebiweze bye byange